Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Dusangire ijambo ya none iragaruka ku mibano y'u Rwanda n'u Burundi. Imyaka igeze muri itandatu ibihugu byombi bitagenderana. Intandaro yakomotse ku yindi manda ya nyakwigendera Petero Nkurunziza wategekaga u Burundi mu mwaka w'2015. U Burundi bwashinje u Rwanda kwivanga muri politiki yabwo rufasha abashatse guri ku butegetsi bw'uwari Perezida Nkurunziza. Ni ibirego u Rwanda rwamaganye rwivuye inyuma rukavuga ko ibibazo by'u Burundi bikwiye kumenywa n'Abarundi. Kuvugo impunzi zitari nke zahungiye hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda. Ibyo n'ibindi byarangiye u Burundi buhisemo gufunga imipaka. Icyakora kugeza ubu Abarundi bari ku butaka bw'u Rwanda batangiye gutahuka. Umwuka uriho uratanga ibyizere. Ibi turabisanga mu mbwirwaruhame z'abategetsi b'ibihugu byombi. Duhereye kuri Generali Evariste Ndayishimiye utegeka u Burundi, yumvikanisha ko ibintu byaba bigiye kumera neza. Turamwumva mu ijambo rye yavuze mu mwaka ushize 2021 ashimira ko u Rwanda rwohereje Bwana Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe mu muhango wo kwizihiza ku nshuro 59 isabukuru y'u Burundi kuva bwigenze.
Abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye, mu gihe hari haheze iminsi turiko turabyaruzanya. Icyo nagira ndababwire ni kimwe, mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubivuga kumwe, icyerekwa n'ikibona, ikibwirwa n'icyumva. Kandi mu migenzo y'Ikirundi n'Ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe na karenge. Kubona rero uno munsi mutuzaniye akarenge birafise icyo bisigura, twabonye kandi twumvise, turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika u Burundi n'u Rwanda. Turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishyashya. Ubu ni umwizero yuko kiriya gitabo twari tumaze iminsi twaka tugira tukizingure tugisomere hamwe, hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi cy'icyo gitabo twavuga tuti buke bw'ubwuzure bushyashya. Turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishyashya bigira bisike. Mwanya kuba banyakuba mushikiranganje wa mbere, udushikanire ubutumwa bw'Abarundi ku nshuti zacu Abanyarwanda bose, na cyane cyane mudushikanire indamutso yacu kwa nyiricyubahiro Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Tumubwire yuko twakengurutse cyane agakarenge mushikaye ngaha mu Burundi, kandi kaduhaye umwizero ukomeye.
Ku ruhande rw'u Rwanda, ku itariki ya 8 z'uku kwezi nibwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yizeje Abanyarwanda ko mu bihe biri imbere ibintu bizahinduka kandi neza.
Navuga rero ko ari intambwe igenda iterwa ishimishije, ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'Abarundi n'Abanyarwanda abantu uko bikwiriye, uko byari bisanzwe n'ubundi. Ndetse n'ibijyajyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za Kibira na Nyungwe, hari abantu bitwaje intwaro bambuka bagatera u Rwanda bakongera bakaburira mu Kibira. Ibyo turagenda tubyumvikanaho n'Abarundi uko tuzageza icyo kibazo kugira ngo kiveho burundu. Ababiri inyuma rero bazarushaho kugira ibyago. Nubundi ntabwo ari kigoye cyane, gusa ni nka menasi n'akantu n'ubuntu, ariko ubundi ubwo biraza kurushaho gutungana.
Muri iki kiganiro Ijwi rya Amerika iraha ijambo abaturage baturiye imipaka ku bihugu by'u Rwanda n'u Burundi bumvise izi mbwirwaruhame. Turumva n'abasesenguzi mu by'ubukungu na politiki uko babona uku kuzahura imibano. Mbahaye ikaze dutangiranye n'inkera gutabara zirinda umupaka wa Munzenze ni mu murenge wa Kamabuye mu Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda uhana imbibe na komini Buso niyo mu ntara ya Kirundo mu Burundi.
Muraho cyane, muraho cyane.
Amakuru
ni meza.
Uraryamye se?
Aba ari kuryama uko ngo no kujya ngo umuntu aruhure ubwonko.
Eh, uba waraye hano?
Eh.
Okay. Bravo. Komeye. Nzakwambuka nkigire Burundi. Ntabwo byamira. Umeze mute? Ni nitwa Eric, ndi umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika. Kuguma mwaraye hano?
Tubanga turasimburwa ku mugoroba. Haza abandi barare nabo birirwe gutyo.
Ah, okay. Iriya ni bariyeri ntabwo ushobora kuyirenga.
Nseka abaturage bagenda nyine bajya guhingamo hirya.
Ariko ubu nta baturage bari bafite imirima hano muri komine Busoni.
Ni baturage bine hano abakobwa babo barimo aho hose ni muri bene wabo.
Okay.
Barashakanye baragabirana uko ari ibyabaye za minisitiri.
Ubu ntabwo umurundi ashobora kuza ngo yinjire hano mu Rwanda, namwe ntabwo mushobora kuyirenga ngo mujye mu Burundi.
Oya, ntishoboka.
Ugiye bigenda bite se?
Ugiye hariya se? Baragutwara.
Abarundi se baragutwara?
Baragutwara.
Ah.
Baragutwara nk'uko na twaje twamufata nyine twabaza kajya kwisobanura ku buyobozi. Kimuzanye.
Ariko ntawe bahohotera cyangwa ngo mugire uwo muhohotera?
Ayo ntawe duhohotera.
Okay.
Tumushyikiriza ubuyobozi bakamucana duwane agasubirayo.
Mucyumva se iyo nkuru ko ibintu bishobora kuba biri hafi kujya mu buryo mwabyakiriye mute nk'abantu wenda mwari musanzwe muhahirana n'abarundi?
Ibyaba byiza.
Gute?
Byaba byiza tukongera tugashyikirana, tukajya dutemberana, tugasurana. Ukaba n'abavandimwe bahingaga, baraza bakaduhingira aha, aha tugatembera, umuntu aba afite inshuti, tukongera tukabana. Sibyo ikibazo cyabayemo cy'ubusambo bwabo nyine, ariko nacyo kirimo kirashobora, ntabwo bakiba cyane.
Ubusambo hari ibyo bajyaga baza kwiba mu Rwanda, byari bimeze bite aho ngaho?
Inka cyane.
Inka bakaza bakaziba zikazagaruka gute?
Hari zaheze ariko zirimo ziragenda, noneho zifashwe zigaruka.
Hari zo baheruka kuzana?
Bari hafi, hari ziri, hari zo zibye hambere, hanyuma rurama hafi barimo barashaka kuyigana gaca duwane.
Iki kiyaga ndi kubona ni cyitwa nk'iki?
Ni Cyoho.
Cyoho. Muyisangira mute se n'abarundi?
Bavoma iwabo natwe tukavoma iwacu.
Nta munyarwanda ushobora kuba ari mu mazi y'iwabo akisanga wenda yayobeye mu y'abarundi?
Abaza hagarukiye bararoba, ariko akaroba iwabo, undi akaroba iwabo. Ubundi bazikora wahabonye ukuntu barundi bari bizi.
Umunsi bafunguye icyo mukumbuye cyane ni iki nko mu Burundi?
Cyo guhaha?
Eh.
Nta bantu gusurana tugatemberana, hasi wahakura iki? Amagenda ikiza ubu. Magendo yaracitse nkabura abanywaga byinshi.
Magendo bakundaga kuzana ni ya mbere ni iyihe?
Irya mabura bugishaye ikindi.
Inzoga z'i Burundi?
Nta kindi cyavaga. Mbese ko bataturusha ibishyimbo imvura yaguye.
Turusha
imyumbati. Ni ugusurana ukabana n'abantu nk'uko nyine. Agashyingirana.
Murakumburanya ariko?
Cyane.
Ubusa ahantu muhamaze imyaka ingahe muharinda gutya mugenda musimburana?
Sibyo si nkindi. Imyaka ine irarenga. Ni muri itandatu.
Okay. Nagize ngo ubu abantu barabimenyereye ku buryo niyo mwamutaharinze bazi ko hakomye nyine, ntabwo bashobora kugera.
Baza
bakambuka.
Yaje atorongeye nyine, tumushyikiriza ubuyobozi bukamusana duwane bakamusubiza bene abimenye.
Ukwezi mushobora kubona nk'abangahe se bameze gutyo bambutse muri ubwo buryo?
Ashobora gusaba n'amezi abiri utabona n'umwe. Ubona ukabona umugore uvuye i Kigali aritumbukije ngo atashye i Burundi. Ukabona umusore wari waraturongeye za Kigali aratashye, ndetse ukamucana duwane ntanyura.
Ubu gutya uharenze, uba urenze imipaka?
Urenze inyuma y'ibi n'iby'u Rwanda.
aha ni mu Rwanda gutyo
nitwa kuri ni nyuma y'ibyo bitabigarukira ko bigenda bikagwamo hari amikoni hari
kuko ndibuka 2015 bahunga umuntu yemere kumanuka ari ahantu harimo akantu kakararo bambukiraga
inzira yari yambuka ifata kurya ndikaba hari
none buzarasi bamwe hano
zarasi bamwe gutya kubera hafatanye nandi bizara byiza ubundi bafungura abantu bagahahira baheruka kera koko baheruka kera
mvuye kuri abo bashinzwe umutekano ku munzenze urugendo rw'ijwi ry'Amerika narukomereje mu mirima y'abahinzi bwana Anacleme Nyagahakwa niwe nahereyeho
hano dukurikije uburyo Burundi bwakoranaga n'u Rwanda hano abarundi bakiza mu Rwanda abona ko imikoranire igenda neza nkuko abona abarundi bajyaga baza tukabakoresha bidahendukiye ndetse ibintu by'u Burundi nabyo bikaza mu Rwanda tukabasha kubyakira nabo ibyo duhinze nabo bakaza bakabihaha imihahirane ikaba myiza
ubwo byari nk'ibiki mwafataga n'ibiki mwajyanagayo
abaho bakunda kuzana imyaka ibishyimbo ibigori n'ibindi bitandukanye natwe bakaza twara amasukari iyo myaka yindi ihari bo badafite ibyo bitoki n'ibindi bitandukanye duhinga abarundi n'abavandimwe turebye imibanire twa dufitanye mbere inzira z'ikigendwa yari imibanire myiza
ku bwanyu mwumva umupaka wagafunguwe nka ryari
bikunze n'ubu ngubu bafungura n'ubu ngubu rwose byatangira tukagenderana nkuko byari bisanzwe
icyo ukumbuye Burundi cyane ni iki
ni ukubona abaho nkuko twari dusanganywe kubera ko burya iyo ugeze ahantu cyangwa iyo uri ahantu uhagira inshuti
yego
bitewe n'uko mwari mubanye twongere tugasubirana imibanire nk'iyari isanzwe byaba byiza cyane
uko muhagaze gutya ntabwo mushobora kuba mwagera imbere mugasoza bo hakurya bigenda bite byo
aya ntibyakunda ntabwo bikunda ni ukuvuga ngo ubu baba ari iwabo natwe turi iwacu
tubabona gutya nyine uko bari hariya natwe bakatubona turi hano ubu ntawe ushobora kwegera ngo agere ku mupaka ntabwo bikunda
kubera ko bitemewe cyangwa
kubera ko bitemewe
wahegera bigenda bite
ntabwo kuko ni ukuvuga ngo niba abantu batemerewe kugenderanira uvuga ngo icyo gihe ntabwo wajya kwegera umuntu runaka wo mu gihugu runaka bitemewe uvuga ngo icyo gihe nawe uritwararika
uretse wenda iby'umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame yavuze ko ibintu bishobora kujya mu buryo namwe nari mufite ibyo byifuzo byari bimeze bite
ibyo byifuzo nta muntu utakiye utabigira bitewe n'ubumwe twari dufitanye n'abarundi kuko abarundi bwa tubafata nk'abavandimwe barana abarundi ni abantu dusangiye ururimi si abantu tuvuga ngo turajyayo tugasaba umusemuzi turagenda tugahuza ni ukuvuga ngo ubu nkeneye kujyayo aho nashaka kujya mbifitiye uburenganzira nahagera nkisanzura niba aricyo nkeneye nkavugana n'umuntu twumvikana nabo ubwabo bakaza mu Rwanda bakisanzura urabona nk'ubu hari ibihugu wenda dufata urugero nk'Ubugande Ubugande ngiye ntazi ikigande ni ukuvuga ngo byansaba gushaka umuntu unsemurira nkagera ku cyo nifuza kujya ariko mbicishije ku wundi ariko jye nshobora kujyana nk'i Burundi umuntu tukavugana indirect nta wundi muntu utugiyemo hagati noneho hakiyongeraho n'ubucuruzi kuko burya ibihugu bituranye bihanahana ibyo bafite
muracyateze amatwi ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo turarebera hamwe ibibazo by'imigenderanire hagati y'ibihugu bituranye n'u Rwanda n'u Burundi nyuma y'imyaka igera muri 6 bitagenderana kuri mikoro ikigali mu Rwanda muracyumva echo gira ubusa dukomereje ikiganiro mu mirima y'abanyarwanda bahana imbibe n'abarundi aha turi kumwe na bwana Jean-Claude Mubera ari kumwe nawe n'umukecuru Odanse Mukankundiye
muraho amakuru ndabona mwabagaye kare umwabyutse ryari
Saa 11 umuntu abamana
Saa 11 umuntu abageze mu murima
abavuye mu rugo
Okay narembasuye akagace nagace mwegeranye n'abarundi abarundi mwamye muhahirana ariko kubera ibibazo byavutse ntabwo mugihahirana ibibazo bishingiye kuri politiki ariko numvise hari ibiganiro niba mwarabyumvise ko mu minsi iraza ibintu bishobora gusubira uko byahoze
twari dukurikije ko dusanzwe tubanye mu mibereho yadushimishije ubungu ubona hakurya ahangaha nabo bakeneye kuba batwagenderana none ubungu akaba nta ugenderana n'undi kandi urahariwe n'imiryango yacu hari abantu baba bacu baba bariyo twifuza ko byadushimishije ku buryo tugenda twakongera tukagenderana mu buzima busanzwe
ubu ntabwo ushobora kumva agatima kari hari ha ukaba wajya hano hakora ibusoni
ibyo ntibishoboka bidashoboka byitu byo ngibyo oya 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 no kabone n'umwana ye nta n'umwana ashobora no gutinyuka urwaye akandajya ahangaha kujya wapi
icyo wavuga mwahombye ku mpande zombi gifatika n'iki
imihahirane kandi ubu ngubu na cyane cyane mu bintu by'ubuhinzi ubu ngubu badufashaga mu guhinga ahangaha kuko ntabwo twakunda kubura abakozi nuko no kugendera mu buzima busanzwe mwaramutse muri buryo mutonye biraguma mbese iraguma nayo burya ni byiza cyane nk'ukuri
baramutse bafunguye kuri mwebwe bizaba bimeze bite
byari amahirwe mbese ni makeye byari umunsi mukuru ari igihe biba byiza kuza bavuga ngo bagiye gufungura urebye uburyo ki abantu biri ahangaha baze kureba ngo ese ngo bari buze kugenda bitariko nyine ni ibihe byari byaturutse mu baturage nk'uko nguko babumvise ijambo rya nk'umuyobozi w'akarere yasuye nk'umurenge wa Kamabuye akaza akavuga ati turafi gufungura abaturage bakifatamo uko nguko noneho biza ko ngombwa ari umunsi hakozwe umuganda muri aka gahanda nyine kagira hano kuri Petite de Barriere ubwo ngubwo abaturage bagira ngo uwo munsi bw'umuganda wakozwe ahita hafungurwa kuko kureba ibyishimo barafite ubwo munsi turategereza rero turaheba
ikintu nakubaza nagiye mbaza abagenzi bawe nicyo ukumbuye Burundi
ibyo nkumbuye Burundi se ibyo twakumbuye kwa byinshi cyane cyane nakubwiye ikintu cyo kuba imiryango yacu kenshi na kenshi iri kugira ngo tubashe kuba twajya natwe ngiye dusurane yenda ibintu by'imihahirane gusa byonyine no gutembera yo birahagije cyangwa agace ka hafi cyane rero turagenda no mu masoko mu isoko ryabo hirya ku isoko ugasanga kuko urebye mu by'ukuri sinatinya kwivuga ibintu byako birahendutse mu kujya kwigura yenda nk'amatungo imyambaro se n'iki mu gihe ntahangaye umuntu ajya kugera ipano usanga mu 1500 ariko uragenda usanga ni 1000 ni 1500 magana ngahe amatungo yaharagura makeya ubu kujya kugura itungo ntago wabona aho urinyuza ariko iyo amasoko yakifunguye nk'uko amatungo arusha ushaka kwiyorora akajya kwigura yagahe niko kwiyorora cyangwa se n'inka deja yo kwiyorora izigura amakiraga kimwe ni ntangaha kandi kuyambuka nta kibazo cyagiye ariko ubu ntaho akandagiye umva ngo ugiye kugura itungo ahubwo ari kuyariho kifata nk'umushuro
ushingiye ku ijambo rya Perezida wa Repubulika aherutse kuvuga numvise ko aryumvise uwaguhuza nawe akaguha ubwo bwisanzure bwo kumuganiriza ari kumwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wababwira iki
namenye mbabwira iki se kubashimira gusa byaba ari iminezero kubabwira ijambo ni murakoze muragahora muyobora ibihugu byacu mwembi mutubereye abakuru b'igihugu bareba kure cyane rwose ni ukuri pe
urasaba kureba agafungura imipaka rero
cyane rwose pe sinaye ngenyine kandi ni wajyara ku isantere ku mugenzi ukabaza buri wese arafite inyota
hari ikindi wongeraho ku kiganiro tugiranye
ikiganiro ni cyiza cyiza rwose birashimishije kuba inamuje kureba amakuru inanga uko ateye n'iki n'ubuzima bw'inanga uko buteye n'imibanire yacu n'abavugenzi bacu bakuryanga uko buteye ndizera yuko ubu kuva mwigwe mukava mu rwego rw'ijuru mukagiye n'ahangaha mugiye kutubera intumwa muragenda mugaragaza ibyifuzo abaturage bo mu murenge wa Remukare ka Bugesera bafite n'abaturage bose muri rusange iyo muri akarere ka Bugesera kose kifuza yuko umupaka w'u Rwanda n'urundi bakonye bafungwa konye twagenderana ijana ku ijana ni amahirwe kuri twese kandi nabo ubwabo uretse na kutakombwa ugiye n'ababajije nabo bafite inyota kuba bakunjya kandagira hano mu Rwanda ariko nta burenganzira bafitiye umwe nuko
murakoze cyane
namwe murakoze
mama uraho
uraho
yego
yes ashimwe
ahimbazwa
hose
yego
mwari muraho
rero twari turaho tubasuye hano
aha hose se
hose
cyangwa kuri iki genyine
mwese
oya sinikunda
yezu
yarabuze
yego
ngo dukundane
se
sawa se
ni sawa nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika narinje kubaganiriza nk'abantu muturanye n'abarundi ugiye kumva bafunguye imipaka wabyakira ute mukeje
nabyakira neza umubanye niwe muryango none se ko nkumva nk'abafite nk'inka nkumva urumva yaduka iho nk'umwana kuko ngo zitakijya ku gasozi ariko hari igihe baba bafite akantu kawe ukayishyira ikambuka kera ntabwo yaheraga ariko ubugiye
yahera
waje yose wabaza ndese
ufite imyaka ingahe mukecu niba wibuka
nibuka uyu mwaka utarazamo nari mfite imyaka 80 n'itanu
bigiye kugera 86
ngo ndembiriye nongere mba ibyanjye nabiriye genyine nongere
ku myaka ufite waba warashingiye hano hakurya mu Burundi
oya nta mwana wanjye wose
nta bavandimwe ufiteyo
ari bene wacu bari za Kigali bari za hehe nta uraha
wajya kujya mu Burundi
jyewe se narahabaye
aha hakurya cyangwa
dore aho ndakubwira ngo nabaye Bujumbura sibyo mbaye Bujumbura ndongera ndakatangira Tanzania kubera iki dushaka ubuzima bwaho duhinga najya aha nturuka
aha mu Busoni
turi aho kwishantiye aho kwishantiye dore aho
none rero ntabwo wemereye kujyayo
niyo ngize ntihakajishoka kagiraho buke ngiye bahite bajyana nyamunsi bajye guta mu cyoho usibye nanjye utagira amaguru n'abandi bose uhareba nk'uko ushyize amafaranga igihumbi cyangwa 10,000 imbwa yayareba ntiyigendera twese nyine nta kibazo ifite
niko mureba mu Burundi rero
nkubwiye ko nubwo nta kanura agashuka kagiye agace kakareba igiti cyawo kandi narahabaye ubuzima si ugupyina ngo akagumye baguma ko
bisobanuye iki
ubuzima si ugupyina wowe iyo ushaka ubuzima ntushaka iraha ari iraha uriguyeho urarirye ari ingorane nanone zikuguyeho ziba zagushyikiye ntubona uko bigenda ariko rero ubundi bikunze bakongera tukagarura umuco urya iyo uturanye n'umuturanyi umuturanyi niwe muryango bikunze ariko atari kwa kundi kubyaryana ngo oya hari ukuntu bajya bavuga ngo agira kango n'umwe nkakw'inzoka kiriya kintu kiba kiri ku mutima ugihesha ukakigaragaza inyuma ntabwo biba ari ibintu bikunze bakaza ariko bafite urukundo ntibaza ari bya bindi byo kuvugwa ngo nguki ngo nguki iyo mubanye gito ngo arutwa n'itongo
abasesenguzi bose baravuga iki kuri ibi bibazo imibare iheruka ya minisiteri y'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda yo mu 2016 yagaragaza ko na mbere y'uko u Burundi bufunga imipaka u Rwanda rwari rumaze guhomba 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi ibihugu byombi byahahiranaga cyane ku biribwa n'ibinyobwa umunyarwanda kanizo yise ibihira ni impuguke mu by'ubukungu akavuga ko mu kutagenderana ibihugu byombi byabihombeyemo
ibihugu byombi byahombye byinshi guhahirana ntabwo mperuka kureba mu bitabo ngo ndebe imibare y'ibintu twahahiranaga kandi ho twari dufite ibyo duhahirana bituruka i Burundi akagira n'ibituruka mu Rwanda byari byinshi ku buryo rero iyi myaka ishize twahombye ibintu byinshi ku ruhande rw'u Rwanda twarahombye ku ruhande rw'u Burundi nabo barahombye noneho rero abarundi bo banahombaga byinshi kuko umuhora wa Uganda ibiturukayo nabyo urebye ntabwo byazaga ari byinshi twahombaga ibituruka i Burundi ariko byari bike ugereranyije n'ibi nibyo abarundi byaturukaga mu muhora wa ruguru bikanyura mu Rwanda
ntabwo bavuga ngo u Rwanda nabwo hari icyo rwabonye kuko na Uganda yari ifunze
Uganda yari ifite ibyayo n'u Burundi bukagira ibyabwo kandi u Burundi bwamaze nk'imyaka 3 umupaka ufunze mbere y'uko wa Uganda ufunga
yego
urumva rero ibyo bita amakaganye ibyatakaye ku Burundi ni byinshi cyane ugereranyije n'ibyatakaye ku Rwanda kuko twe twatakaje ibintu byaturukaga i Burundi bije mu Rwanda gusa
kuba Perezida Kagame avuga ko ibintu bishobora kuba bigiye kujya mu buryo nubwo atavuze ngo ni ryari igihe byajya mu buryo mu rwego rw'ubukungu bwo umuntu yabyitega ate
twabyitega neza kandi ibyo yavuze natwe tureba ibikorwa bihari iyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajyayo bakaganira neza abasirikare bakajya ku ruhande rwabo bakavugana neza noneho na perezida ubwo akabyivugira buriya Nijia vindi mabuga mwa mataji ya kubiara mavuti. Ahasige kuyatu undaneza. Ahasige ye ili nivigatunga.
Ije hawa hawe nda gufungura iyo mipaka. Nicho urezo chikajenza mache. Hakawa ho icho nakuita ubugisa nzure mbukungu mguchuruza mguahira na. Nabwo mu rwego rw'ubukungu murabibona nk'ibintu byahita byongera kuzamura ubushuhe cyangwa babanza n'ubundi kugenda gake.
Ubushuhe ntabwo bwahita buzamuka, uzarere n'amazi waya itetse agashyuha akanaba urubindi yabize cyane. Iyo yaba urubindi akaza guhora kugira ngo uzashyushye bigufata igihe kingana no gushyushya ya mbere. Kuko ubushyuhe buba bwarashizemo. Natwe rero ubushyuhe buzaza ariko sinavuga ngo ni mu mezi abiri, ni mu mezi atanu, ariko ugerageje nka nyuma y'umwaka na kamyiti izaba yaracishije make ndetse yarashizeho, ubushyuhe buzagaruka rwose. Kuko iyo urebye Abanyarwanda n'Abarundi tubyarwa n'umubyeyi umwe, iyo urebye Abanyarwanda n'Abagande tubyarwa n'umubyeyi umwe, turashyingirana.
Yego.
Ubwo rero abantu dushyingirana tukabyarana tukaba tuvuka ku mubyeyi umwe, ntabwo gushyuha bizatinda. Kuko burya abavandimwe baravuga ngo iyo wavumbitse akarenge ushatse wavumbura kawe. Mbese njyewe icyo mbona, ibintu bigiye kuva mu bwiza bijya mu bundi.
Bwana Gervais Nibigira nawe ni umurundi uba mu Rwanda, ni umusesenguzi mu bya politiki mpuzamahanga, nawe yaduhaye umusanzu muri dusangira ijambo.
Usanze rugo yo bibaye neza. Haba abaturage b'igihugu bose bagira akarusho. Kandi aho hariho imigendere isanzwe ihari hagati y'ubukana n'ubundi bupakera.
Yego.
Kandi aho abanyagihugu basanga kenshi bagendera Burundi cyane abanyarwanda bari mu Burundi, hariho kandi rero guhana bashaka abageni, hari n'abantu kenshi bafite ibintu by'i Burundi batungiyeyo. Amakano y'Abanyarwanda kandi afite abandi afite ibyo batungiye mu Rwanda. Rero hariho inyungu nyinshi ku banyagihugu, ariko ubwa mbere abanyagihugu bwa mbere hoho. Hama bakabiri naho mu bijanye na politiki, hariho imigendane hagati y'abarongoye ibihugu basanga kenshi babonana bakagira icyo bayaga mu mibano y'ibihugu, haba mu by'akarere cyangwa mu bijanye n'ibihugu bya Afurika cyangwa mu bindi bihugu byose byo ku isi, kubera hariho ibyo usanga bungurana nk'abarongoye ibihugu. Hama kandi nk'igihugu gisangiye ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ko mu buseruko, hamaze imyaka itanu abarongoye igihugu kimwe batandukanye batagenderanira ngo bayage, hariho imigambi usanga itashobora kuja mu ngiro, hariho imigambi usanga kenshi yo kwegwa hamwe hagati y'ibihugu n'ugasanga umunsi imigambi ntigishoboka. Rero hariho kandi ibyerekeye ubucuruzi, hariho usanga nk'abarundi bagashorera ibintu mu Rwanda, abanyarwanda bashorera mu Burundi, ugasanga rero byafasha yuko bamwe cyangwa abandi baronka inyungu cyane cyane mujanye n'ubucuruzi.
Mufatiye ku mbwirwaruhame cyangwa amajambo abategetsi b'ibihugu byombi, yaba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Evariste Ndayishimiye, baragaragaza ko ibintu bigiye kujya mu buryo. Mwebwe murabona ari ibintu bizaba bivuze iki ku mibanire y'ibihugu byombi?
Uravye amajambo ashyizwe n'abarongoye igihugu bibiri, n'amajambo aremesha yerekana yuko ibyo kandi sibyo bashobora gusubira bakabyumva imigenderanire. Kandi wumvirije nk'iyo abanyagihugu bumvirije amajambo ashyizwe n'abarongoye ibihugu bibiri, bumva bafise umunezero kandi bafise n'uko bifuza byongera gusumba. Kubera nk'abantu bahana imbibe, dufate nk'abanyarwanda baba ku mbibe Burundi cyangwa abarundi z'u Burundi, nibo bera bwa mbere rwose gusumba, kubera isi bagendanira gute baratura ibitego cyangwa ibyimbirwa muri izo ntara byibiri zihana imbibe rwose.
Arakoze Bwana Gervais Nibigira, umusesenguzi mu bya politiki mpuzamahanga, udusoreza ikiganiro. Turamushimiye we na Bwana Kanizuisi Bihira uhugukiye iby'ubukungu. Dushimiye kandi buri wese ku musanzu mu kiganiro dusangira ijambo, tutibagiwe namwe mwadukurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika, mwari na Echo ry'Ubusa. na utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.